ye Wabalala kawogere Webirunji avirina Gowinza ahulina Amanyi agalina Ebyamagero avirina
Ay mukama
Let's music.